Bakalundu zaba yamba kukaliso liso wa government mubendo bedo liye Masaka. Batandiso kutalaga masomero mu disitulikiti ye Kalungu. Agaddaabirizibwa n'agazimbibwa mu budde buno era waliwo ge balagidde gaddibwemu olw'omulimu okukolebwa mu ngeri etamatiza. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogunaatera okuggwako, disitulikiti ye Kalungu yayisa amasomero abiri okuli erya Kapere Memorial mu kibuga Lukaya, saako bwesa COP erwabenge okugazimbira ebizimbe ebipya ku masomero ago ate mu masomero amalala agawerako mu disitulikiti yasalawo baddaabiriza ebizimbe ebitali mu mbeera nnungi ate amalala ne basalawo okugazimbira kaabuyonjo era mu kiseera kino omulimu gugenda mu maaso. Ekibinja kya Bakalondoozi okuva mu yafeesi ya IGG ekiri mu kutalaaga amasomero gano kikulembeddwamu Nsereko Dick era bwe batuuse ku ssomero erya Kapere Memorial nga lino disitulikiti yaliteekako obukadde 86 bazimbewo ekizimbe kya bibiina bibiri okuli ne yafeesi y'omukulu w'essomero basanze omulimu gunaatera okuggwa. Nsereko Dick wabula agambye nti waddenga bakontrakita abazimbi ekizimbe ku ssomero erya Kapere Memorial omulimu basanze bagukolebwa bulungi kyokka nti waliwo ebyetaagisa okutereezebwa ku kizimbe ekizimbibwa.
Ebyuma ebyeyambisibwa okwawula mu madirisa buwewere nnyo. Kati nga ate wano tutufunye okutya nti oba olyawo gavumenti eyinza okubajja ne pulogulaamu tingabwe eriwo ofiisi k'etandika okugaba computers mu masomero n'ebintu ebirala eby'omugaso wano tetulaho security ya bintu ebyo. Tusaba contractor oddeyo wekenneenye ebintu obubaati bwe watadde mu madirisa bulerya kumpi bulinga buveera obujjemu otekemu butayimbwa obugumu era tusaba bonna bonna bagenda okukomishoninga ekizimbe ekyo titwagala gamba nti olwaleero kigenda kuggulawo oba nkyoba lulinga tisonga tumaze kutereezebwa.